Isiqalo sibasisha kwabana mehla afinyeziwe. Isiqalo esisha sisuke siyisikhumbuzo sesiqalo esake saba khona ngaphambili. Isikhumbuzo sibuya uma abantu sebekhohliwe indlela endala ezale abakubonayo ngalesi sikhathi. Abakubonayo kusuke sekukhungethwe imimoya eminingi eyahlukahlukene. Kepheqhelelene kakhulu nokudala okwakunamandla nokuhlanzeka okuphelele. Okudala okwabuyela emuva ngoba sekufeze inhloso yangaleso sikhathi. Kubuyela kobekade kuthumile ngoba kubona ababesosizini sebephumile. Kusuke kungazi ukuthi labo ababezodakulwa bazokhohlwa yilokho okudala okwabakhipha kulolo sizwe.